sizothiwa hlasele. And then because inhliziyo zabantu azifani, si react differently in so
exactly
many ways
too, yeah.
So rather the law protects such incident before zenzeke.
We've been praying about that, Linda. Uthi thina silinda into isiyenzekile kuma siyofika endini because amasosha afikile manje. But let's go back. Ngenkathi kwenzeka le looting,
there were signs.
Azange kushiwo abantu bekhuluma on social media that they're gonna do it. That was what they do. You know, if maybe la masosha khona manje could have afike ngalesa sikhathi, do you think mhlawumbe lezi zinto ezenzekalile ngabe? I'm not sure, but I'm just thinking, you know.
There's one man who has successfully did not react. There's one man who successfully, right now he should be in prison. There's one man right now maybe he should be uyibulele asikhulum naye.
Yeah.
But he made right decision for himself.
Hey,
we're celebrating Men's Month.
Yeah.
And also I know this month has been looted by the looters.
Oh wow. Look at
but,
you.
But Sengiya rhyme.
Exactly.
Mr. Sosibo, sawubona sakubingelela.
Ngiyabingelela kakhulu. Wow, kuhle la ekhaya. Yinhle le ndawo. What a place.
Ndoda,
yes.
What you did? Maningi amadoda engikwaziyo ukuthi lesi simo wabhekana naso ngeke asimele.
Yes.
You could have taken a decision engale komqondo.
Yes.
But wena you remain sober and calm.
Yes.
And you did not react like any average person. But today, I want us to create that platform for umuntu wesilisa.
Yeah.
Because to me, you are a role model.
Yazi, makukhona isimo esikushayayo empilweni. Kuba khona impi. Impi enkulu phakathi kwenhliziyo nengqondo. So, uma ngingayisummarize mhlambe inkulumo yami nokuvakasha kwami la.
Maybe to get the story, go to what happened.
Ngwabo ukuthi indoda siyamadoda siyadinga ukuthi ingqondo siqeqeshe ukuthi yazi ukuthi mawusaphila umuntu at any given point in time kohlale kulesikhathi la uzobheka nakhona ngqo nama matters of the heart and inhliziyo ibuhlungu inhliziyo ithi bangijwayela kabi laba bantu. Bangenza isilima laba bantu. Abazi ukuthi mina ngiyindoda mina. Abazi ukuthi mina ngiwasemdlovane, ngiwasemsinga, ngiyisa mina. Abazi ukuthi mina ngihlala neinsizwa mina laba bantu. Uyababo. So nihambeke, niyenze lento enifuna ukuyenza, nibathengele izinkabi abantu, nibacoboshise nibenzeni. Besithi inhliziyo egcineni, uyayibona ukuthi uyisilima kanjani? Uyayibona ukuthi usiyenzile. Uyazi ukuthi uzoboshwa. Uyazi ukuthi uzophila ne pain of regret for the rest of your life.
You know, I got a feeling right now that I'm sure umlaleli we pick up here and there.
Yes.
But tini story siyasazi la story. But yeah. I don't think umlaleli une idea what really happened because izimo izimpilo izimpi ayifani.
Do we start
is
with
there any way that maybe he can tell us ukuthi kuze kufike encwadini what really happened?
Ngeke ngithi bangisho kubantu ngithi ngikhuluma isingisi esihlephukile ngithi I was very married. Ningasikhulumi lesizingisi asikho. Ngeke ngithi I was very married. Because ngangimthanda kakhulu unkosikazi wami kakhulu kakhulu ngingakaze ngicabanga ukuthi kungafika isikhathi la engangibhalela khona incwadi engangishiya ngeyisidumbu for almost 5 years ingishiye nje ngeyisidumbu ngizwe ukuthi yazini ngifile my dreams are shattered my long term and short term goals you know lento ukuthi ngishadile ngiyindoda I'm somebody's husband ngeletter nje A1 ekade ngingakaze ngilindele kungekho lutho kade ngilisola ukuthi khona into wrong la asihambisi naye even on the letter uma ngathi sizoyifunda incwadi you will see ukuthi ziningi kanjani izinto I mentionayo that was good ngo presence yami impilweni yakhe yabo leyo ncwadi yacishe yangifaka ejele yacishe yangenza ngakhipha idumbu but I'm grateful ukuthi ingqondo yami ayizange izingilahle ingqondo yami ayizange izifuna ukulalela inhliziyo as much as inhliziyo iyayiqaqhamuka inginikeza ama options amaningi ukuthi ngeke laba bantu basijwayela kabi in fact angikusho ukuthi kwacishe kwaba very close ekuthenini nami ngiyenze into engine show ukuthi mase ngibuka isimo njengamanje ngabe ngeya regret.
Our guest is Sosibo. We're going to talk to him some more when I return. Here's Asha Raymond. Things that I thought would make you happy. This is Football 103. Good to go, morning drive. It's just 4 before 8. Jobe, phambi kwakho unencwadi.
Yes.
Ithini incwadi?
Okay. Ithi Thabete. Impela kuyiqiniso ukuthi kusasa laziwa. Ngikaze ngicabanga ukuthi empilweni yami yonke kuyoba nesimo esiyokwenza ngikubhalele incwadi ifana nalena. Ukuba benginokuzikhethela, bengingacela sihlangane. Kodwa anginawo amandla nesibindi sokubhekana nawe. Ngaphambi kokuba ngingene odabeni, ngifisa ukucela isicelo esisodwa kuwena. Engicelayo kuyinto engelula ukuthi ke uyenzela mina, kodwa ngifisa ukuthi ungenani uzenzele wena. Ngicela ungasebenzisi ububi bami njengesilinganiso sempilo somuntu noma insindiso uqobo. Angivezanga kahle impilo. Angibenzanga ubuntu ngoqinisekisekileyo insindiso ngiyithukile. Kodwa konke lokho akusho ukuthi ke impilo ayifanele ukuphilwa. Nabantu abafanele ukunikwa ithuba noma ukuthi insindiso ayikho. Umuntu ohlulekile imina. Ngicela ungixolele. Ayikho indlela elula yokubeka indaba yami kuwe. Yimbi, ibhlungu futhi inzima. Please forgive me and please remember that the plan for your life stands. Ekusondelaleni kwethu nomndeni wakwa kuvele impethu eyenze ngaxoxa nabo ngezinkinga zami. Lokhu kwenze no wangixolela wangixolela ezakhe. Anginakanga ukuthi ke ubudlelwano bethu sebungivale amehlo ngaze ngawela esilingweni nasesonweni sokuphinga naye. Ngiyazi akukholakali, kodwa ngibona kungcono uzwe ngami kunomunye umuntu. Ngilindele nanoma yini isipho isijeziso kuwe. Ngicela ungithethelele, ngiyazendlala kuwe. Ngabe ngihambile, ngaduka, ngangaziwa, kodwa ngizizwe ngikweleta iqiniso emva kwako konke esesidlule kukho nokulunga nobuhle oyikho empilweni yami. Loku ungekukhohlwe, ungekukholwe rather, kodwa ubukhona bakho bungenze umuntu. Kunoma yisiphi isinqumo ozosithatha, ungavumeli ubula namanyala ami bukonise noma bukushintshe ubuhle nokulunga oyikho. Ngiyazisola, nginamahloni, ngiyesaba, ngididekile. Ukuze ngibuyise umqondo, ngithole nembono ukuthi ngingenze njani, ngikhulume no kanye no. Kuko konke ngiyaxolisa sosibo, ngiswele indlela yokubonisa ukuzisola kwami.
Oh right.
Okay, before we go to the news, sosibo, osichazele in less than 30 seconds. Kwenzakalani?
Aw. Impilo yinhle imnandi. Ngi nomuntu wami si right sinomuzi sihlalela sobabili siyakholwa si active esontweni. Labantu akhuluma ngabo kumbe lo muntu ambandakanyeka naye kulesi senzo umuntu engangu best man emshadweni wakhe.
Hey.
And yena wayo me turn off all emshadweni wakhe.
Hi.
We understand ukuthi uma nisiza abantu ekuthenini bahambe leyo journey yomshado kuba khona amaqhamo okuxhumana amaningi. Kumina there are friends, there are family, even worse the brother is a son to the senior pastor ebandleni.
Jesus.
So yonke le bomb ingivithiza mfowethu angiyilindele nakancane. Ingakho ngithi kuwena ekutholeni kwami lencwadi ngazizwa nginamba i1 kuphela into engazange yazi yangidesetha umqondo wami owaqhubeka wasebenza.
It's baby face, reason for breathing. You are my reason for breathing, eh? Only a man can pull a word like a song it makes, and even write about it. Eh, uyipipeline lam lokuphefumula.
Eh, look at
hell
you.
Hell no. So leso kumnandi kakhulu ke lapha.
Pillow talk nana.
Usungikitaza ngaphansi kwenyawo. Eh? Ah, kahlisana
ngikhohlisana.
Kahleni guys.
So kumnandi, kusuhamba kahle. Kusuhamba kahle. Yonke into isukuhamba ngolayini. Ningalindele ukuthi hey, kunezinto ezimane ngiqhamuke njengebhomu nje. those are real moments, bafethu. Ekufanele siwatreasureish. Ingakho ilevel ye pain iba nkulu because usukuqhathanisa lawo ma moments nale curve esivesane yaqhamuka esikhaleni osukungayilindele.
Yazi yazi mshingila ngike ngaphuma. Umathembane safunda indaba ngaya ngaphandle ngayontongela. Ngalencwadi ongifundise yona ovele wathi nje
ngiyabonga futhi uyifundile kahle incwadi yami nabalingiswa wabafihla ngoba inhloso inhloso akukhona ukuzohlikiza inhloso akukhona ukuzo expose and ngikhuluma ngomuntu engangimthanda lana but Linda ngikhuluma ngomuntu ngikhuluma ngesithando sami ngikhuluma ngomuntu engangimthanda inhloso akukhona ukuzohlikiza inhloso akukhona ukuzosebenzisa ifavor yomoya ukumosha inhloso ukuzothi madoda sekwenzeke konke ningakwazi ukuthi nisithathe isinqumo esiright a man engakwazi ukulawula ama emotions ayo bafowethu it's indoda ezophila ne pain of regret impilo yayo yonke ngiyazi khona ukuthi ufuna ukungixoxela ngingangena emlonyeni uthi ngidlulise lokho uma ungakwazi ukulawula ama emotions akho wenza into okay ukulawula ama emotions akho kudinga nje i pain of discipline rather than ukuthi usafarishe uhlale ne pain of regret and guess what i pain of discipline isindo sayo sincane ukune pain of regret
because i regret even worse
but what i pain of discipline iweywa ngama ounce kanti i pain of regret iweywa ngama tons ayiki into ebuhlungu njengokuthi When the broken pieces of your heart has been put back together, koni ngombe ngithandayo ka Tremaine Hawkins, you know, the Potter's House. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi when the broken pieces of your life has been put together again, because isikhathi sohamba sifike, uthola ukuthi kune piece eyi-1 engasekho ngoba usuyimedara. Kune piece eyi-1 engasekho ngoba wenza isinqumo ngokulalela inhliziyo esuke ingasekho nawe ngaleso sikhathi so any decision esiyenzayo it is important ngicela ukukhuluma namadoda ukuthi as a man look into the future it's okay sometimes ubuka sengathi uthi wislinyana but ayikho into emnandi njengokuba ne peace of mind for as long as umuntu usaphila emhlabeni ubuhlungu bafethu ukungalala ebusuku because awunakho ukuthula ngenxa yesinqumo into yenzeke kuwena awunayo ayikho into ongayenza ngayo but into ongayenza ile decision ukufuneka uyithathe wena ngento esikuyenzeke kuwena akulula bafowethu that is why umkhuleko wami isifiso sami ukuthi how I wish ngaba khona iplatform la singaqeqesha khona amadoda ukuthi madoda uma usaphila uyindoda in fact it can happen to anyone but particularly to amadoda uma usaphila umuntu there will come a time where you will have to deal face to face with the matters of the heart and it is very important ukuthi wenze isinqumo esiright ugaidwa ingqondo yakho esuke isober ivulekile ingalaleli inhliziyo because inhliziyo iyumkhohlisi
good morning welcome to good to go this is the third hour of the show welcome she's Pindi K
good morning
is Gabriel Sithole
yes I am
I'm Linda the game demander and joining us Samba Nobabu Sosibo lana
Mandla
Sosibo you are my inspiration you are my joy you know ngalendlela leyo ukuthi
wangikhumbula enye ingoma you are my latest greatest inspiration
yes
yawu ungisizele ku music but Linda ngiyaxolisa ukungena emlonyeni ayikho enye izinto engizokhuluma ngayo ungisizile music kakhulu bafowethu bengingaba nayo option ukuthi ngicwile utshwaleni bengingaba nayo option ukuthi nje ngiyidakela angikhulumi kanti
o njengoba usuka emsinga nje ubize into eseduzane
kuwe
yes la angikhulumi kabi ngotshwala but masishayeka siyabanayo lento yokuthi othi ngimane ngiyicwilele utshwala ebudala but ikhona enye into bafethu ekwaziyo ukuthi ile enye izinto ezowu5 eyogcina le you must find a song that makes
This is from 103 Good to Go Morning Drive. Jessica Reddy, always. 20 after 8. Welcome indeed. And we have to apologize. We couldn't do 60 seconds challenge because Upindi.
Oh, come on.
What are my questions?
Oh, no, don't.
That's okay. No, man. We cannot mix the two things, yeah, unfortunately. Things are getting serious and... you know, it's nice to go to Stola Amadota and Jungle Manda Sosibo. It's nice to go to Stola Amadota. Okwazi ukuhlukanisa matters of heart and mind. We're getting VN from Abahlali. This is what they have to say.
Good morning, good to go. Good morning, Linda, Jobe, Pindi. Hey, Bafethu. Yazi yabuhlungu into. Ngihlale ngizizo izinto engizwayo zenzeke emhlabeni. But le ngiyaqala Bafethu eqondene namakhaputs. Ibuhlungu yona. Siyabonga mfethu ukuthi wayithatha le decision yokuthi umlalele lokakushoyo ukuthi impilo yakho iqhubeke. Siyabonga. Nayo sisi lapho ekhona uNkulunkulu amthethelele. Mfethu, life is going on. uNkulunkulu akubusise kuko konke ongazange uzicabange ukwenza. Uphile mfethu. Morning Drive on
Vuma 103. Kwaze kwanzima indaba kababusosibo. But mina ngiyamcommend usisi ukuthi asho iqiniso akame out. Maningi abantu emasontweni abenza zona lezi zinto. Nabefundisi noma babashadile and married couples doing these things, but abayikhulumi lento. Iyafihlwa abantu nje bazo baneyimfihlo eyiningi ngabe. So eyi kubonakala sekuqoqo laphaya sekudlalwa ifilimu emazulwini sekubonakala ukuthi ubani wayenzani nobani.
Good morning, welcome to Vuma 103. And namhlanje sinonontokozo Shabangu uhamba noNtethelelo basebenzisana ke kakhulu nenkampani Mining City. Bazosichazela ke kakhulu ukuthi ke izinto zenzeka kanjani, uhlanganisa kanjani umnotho kakhulukazi umnotho we Bitcoin. Njenge simo ke sibhekene naso due to COVID, unfortunately we're speaking to you guys live on air usebenzisa ucingo. Ake sichazele kabanzi please ngokusebenza kwe Bitcoin. Sanibona sanibingelelo noNtokozo and noNtethelelo.
Siyabonga mthandazi sibingelele. Okay, igama uNtokozo ngoLashabango ngokuhlala ngkhona la eThekwini. Kodwa ke kumbe ebhadini. So mfakazi, embuzweni wakho i-Bitcoin imali nje ezimele engangamele uhulumeni. Lokho kuyasiqinisekisa ukuthi kwi-COVID le esibhekene nayo akukho okuthikamezeka okukhona ngaphansi komnotho wemali i-Bitcoin, ngoba ukwehla kwenyuka kweminotho yamazwe namazwe akuthikamezi neze umnotho wemali i-Bitcoin. Naso xa ningeni-ke msakazi, sibonile ukuthi ngesikhathi i-COVID-19 nje isafika isaqala ibilokhu iqhubekile yenza kahle imali i-Bitcoin ezimakethe. Isona sizathu-ke senza sigqugquzele kakhulu abantu baseNingizimu Afrika ukuthi batshale ukuze bahlomule ngaphansi komnotho wemali i-Bitcoin.
Right, mhlawumbe okunye umuntu angayibuza kona ngoba sibonile ukuthi last week nje mhlawumbe kuye kwacikelelwa impahla wabona kungenwa emabhenki, wabona kuvalwa amabhenki. Mhlawumbe omunye umuntu uyayibuza ukuthi-ke uma ngabe sengiyitshalile imali yami or uma sengitshalele kwi-Bitcoin ngabe iphephe kangakanani?
Okay, ngibingelele basakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Okay, uma ngabe sithi i-Bitcoin imali digital, sisuke sisho nje ukuthi imali ezimele, lokho kusho ukuthi imali esebenza over the internet. Okay, njengoba udadewethu eseshilo ukuthi noma ngabe kuyisikhathi se-COVID-19, i-Bitcoin isabonakala yenza kahle kakhulu. Lokho kusinikeza isiqinisekiso sokuthi nangemuva kwayo yonke lento le esiyenzekile-ke South Africa, imali i-Bitcoin isaqhubeka yenza kahle kakhulu. Noma ngabe usutshalile noma umuntu osazotshala ngaphansi komnotho i-Bitcoin, imali yakho iphephe kakhulu, ngoba nje sisuke sikuvulela i-account e-digital ngaphansi kwekhampani uMining City, la khona uzokhokheleka khona ukuze uhlomule ngaphansi komnotho we-Bitcoin. So ikhampani uMining City isinikeza nje ama-mining plans awu-5, ngizobala nje amabili encane kuya kwenkulu, kusukela ku-R12,000 kufinyelela laphayana ku-R235,000, leyona-ke ekukhokhela kahle kakhulu. Khumbula-ke uma ngabe utshala kancane uvuna okuncane, kodwa uma ungabe utshala okukhulu kakhulu uvuna okukhulu. Ubeke usuba ne-contract nenkampani uMining City for iminyaka emithathu, lapho khona ukhokheleka khona daily, ngibala nje nama-holidays nama-weekends. So uma ngabe ufuna-ke ulwazi oluthe thuthu, ungangishayela mina noNtethelelo 078-046-3915. Ngiphinde 078-046-3915. Ngiyabonga.
It's comforting to know ukuthi Bitcoin iyaqhubeka iyadlondlobala iba namandla khona kulesimo esibhekene naso sembhikisho esenzekayo eSouth Africa. And nawe masikhuluma nawe ke noNtokozo Shabangu, what will be your final say and tholala kuziphi number?
Okay, msakazi. Inasekahle njengoba nje kunesikhathi se-COVID-19 futhi sibuyele ku-level 4, siyaye sibambe laphaya ku-WhatsApp ama-WhatsApp presentation. So kubantu abathandayo ukuthi basijoyine bangashayela kulezi zinombolo engizozisho, noma ke basivakashele ema-ofisini ethu eGoli. Siyatholakala eGandhi Square, ePretoria sikhona, mase kuthi laphaya eNewcastle siku-75 Allen Street phakathi nje kwa-Volkswagen kanye no-Shell Garage, kuthi la eThekwini siku-74 Wesley Center ekhonini lika-Smith Street kanye no-Allen Street. So bangashayela ke babhukhe abalaleli ngoba vele sekuyabhukhwa esikhathini samanje. Mina Lantokozo ngiyatholakala ku-064-73-28-526. Ngiphinde 064-73-28-526. Unontethelelo ku-078-046-3915. Ngiphinde 078-046-3915. Unesisa Mtshali ku-0764964656. Ngiphinde ku-0764964656. Sibonge kakhulu Mthakazi, sibonge nakubalaleli emakhaya ngethuba. Siyabonga.
Vuma 103, good to go, morning drive. Siyakubingelela ekuseni, siyabonga uNtokozo Shabangu and Nentethelelo lapha besuka laphaya kwa inkampani esebenzisana no Mining City bekhuluma ngeBitcoin. Thank you very much, ladies. When I return, some more. Our guest is uMandla Sithole.
I'm Xolis Khawunda, the mayor of eThekwini municipality. Civil unrest over the past few days has left our city battered. It has caused loss of life and the destruction of businesses and infrastructure. We convey our condolences to the bereaved families. We also apologize to communities for the disruption caused to their daily lives, including the loss of jobs and the drastic shortage of basic goods. To the business community, the losses you have suffered are unimaginable. We commit to working with you as we rebuild the city and its economy. We are engaging with various sectors of the society to start rebuilding our city. At the heart of these engagements is to bring back stability, to address the simmering racial tensions, and to get eThekwini working again. Our city belongs to all who live in it. Let us denounce racism in our communities and reject all attempts to divide us. We condemn social media messages that incite violence and instill fear to the public. We applaud all law enforcement agencies together with communities for protecting lives and livelihoods. We also thank emergency services for their sterling work. We appreciate volunteers who are mounting cleanup campaigns and donors for their support. We invite all communities to join these efforts. The process of rebuilding our city and its economy has begun. Our city is
manje lapho eRedweni yayazi. Yangeza nami ngishadile nonkosikazi eminyaka esayifike ko-11 kanje. Mina ke ngathola ukuthi olalile nabantu abathathu. Fwetho mina ngamxolela
Thunzi and uthi ngibambe la. Uyabona makusaka kunjalo kusuthi sonke kusahamba kahle. Good to go, morning drive. It's just 21 before 9. And our guest is uMandla Sosibo. Lolokama. Already, thank you very much. We're getting so many of your voice notes, and this is interesting because we're getting more amadoda coming out. Mabso Sebo, usuyifundile incwadi, uyathola ukuthi unkosikazi uchithe nendodana yamfundisi. Because abefundisi baba onkulunkulu bethu.
Spiritual father. Yes. And that was my spiritual father. Ngangimkhonzile kakhulu. Kuningi ngakufunda kuyena. Angifuni ukuthi ngithi ngoba nayo angihetha mbijana indlela ayihandlisha ngayo because kunezinto athi mosuhlehlile ubuku ubothi no man as much as lana ngangikonsola ngikhamfathwa kwakwenziwa idamage control.
Angifuni ishintshele ngifuna
yes.
Wethu, what happened? Usuyambona nanku mama, usuyambuka. What happened? What questions did you had in your mind?
But Lena, angithi ngikhuluma ngomuntu engimthandayo la.
Yeah.
Ngiyindoda. Ikhona into ethi yazini, angilaxaze phansi lento le. But khona lento ekade ingalindele ukuthi kuzoxebuka into ekade ninamathele ngalendlela ekade ninamathele ngayo. Leyo nto yangitshela ukuthi mawumiyeka uzoza ubuhlungu kakhulu.
Yes. Ngoba uyamthanda lo muntu.
Isithando sakhe. Manje ukube kwaba khona isikhathi where esasonginikeza i-chance yokabsorb shock ngokuthi kube nama suspicions. In my case there were no suspicions at all. There were no ama suspicions ngithayizo kunikeza ukabsorb shock ngoba ngangizofika mhlambe kulesi sinqumo sokuthi ngimiyeke kalula. Le nto yafika nje njengebhomu nje. Le ncwadi ngiyifunda nje futhi ngivelele ekhaya emdlovane bengihambisa ubaba kumnandi. Kyafika kwami futhi kunama couples awu 2 abantu abawu 4. Bathenze nje. Hawu sanibonani babani nobabani uphumkami hayi konze njani guys na le discomfort nje so hayi kune letter lapho ifi unendawo esasiyibiza nge fiel sekune sasithenga khona ifurniture ndawo ila sasi resolve khona ama issues kanti ufunda incwadi ngizwela ukuthi awu mention ucabanga ukuthi ikhona letter lasasihlala khona si resolve ama issues ngenhloso ukuthi asifune ukuhamba nawo siye bedroom because a bedroom ila sasidumisa khona. Yabo sasidumisa futhi angifuni kube
yile nto ngisabe ubuza yona.
No,
and I'm happy ukuthi wena uyisho ukuthi yonke into ayisamba but musithi yonke into I mean yonke
we would go and dumisa down the coast because as much as we were married enye izinto ezazenza siwe ileya couple even nosebandleni asiyekanga ukuba ne fun. Wawusithola kuma comedy shows sibambene ngengalo si dance usithola ko joyous celebration usithola endaweni la u expecta khona abantu who are some maybe a bit younger than our age because life was good njengoba echaze encwadini ukuthi konke achazayo ngobuhle noyikho akukho la kathi khona ndoda hayi phela awu improve kule area and nge communication esasinayo lesa siyenza kule calling lisho sasivulelana yonke into lapho ukuthi ndoda hayi ngibone ngathi akusahambi kahle lapha ngisahambi kahle senze njani yebo so kwakuzosinika ithuba lokuthi siki resolve
ngifuna siye lapha embuzweni imiphi imibuzo owayibuza yona ngisutholile iqiniso ukuthi kenzeka can we do this after paying rent watho kwavakala very nice siphokazi uthi ndiyabulela bahlale ndiyabulela this is from 103 good to go morning drive and Brighton early and our guest uMandla Sosibo. Amen uzosidodisa namhlanje samadoda separation of power and at the end inhliziyo ikhona and ikhona nengqondo but the power lies at the end of the day ingqondo must kick in all the pain
yes
now sakhuluma ngengqondo nje what questions owayibuza wona usuthola ukuthi lalela lento yenzekile
maningi ama questions but Linda maningi because lento uvela udlala urewind emqondweni ukuthi hayi man ngesikhathi kwenzeka ukuthi kusho ukuthi kwenzeka ukuthi because phela into ebuhlungu ngebetrayal ukuthi ayenziwe umuntu ohlezo phongole engingamazi izokwenziwa yilabantu labo engihleli nabo la urealize ukuthi hayi man that time engithengele ipresent ngebirthday yami ayizongibluffa lona yabo hayi bo ngesikhathi engifonela ngise goli kwi business trip engibuza ukuthi hey Thabethu ubuya nini hayi man waye ngicheck ukuthi ekuse
ngiyakwazi ukuba nesikhathe
yabo leyo puzzle ngesikhathi sihlangana because uyambuza yena ukuthi okay ngesikhathi sewukuthi wafika yini ubona ukuthi akamthamba akakutshela iqiniso but i evidence mawu uye phone yakho ubuka ama conversations alomuntu okubetrayile omngane wakho akwenza uhlanganise ukuthi hayi ngesikhathi ezokuthi wayiqonda ukwenza ukuthi ngesikhathi ezokuthi wayiqonda ukwenza ukuthi maningi ama questions abakhona mhlawumbe ukuzuma in out four
lento naniyenza naniyenzela kulo muzi wami umuzi wakhe nanibhuke
kuphi first question nanikuphi nanikuphi inesikhathi esingakanani yenzeka lento waqala wathini nje mfethu azi ukuthi i relationship enginayo mina naye ise level iku level ukuba umngani wami
and brothers
brothers
well spiritual brothers
waqala wathini nje to ukuthi aza kubambe uze ufikele kule level yokuthi ni fikele kule agreement enafikelela kuyona yabo senenzeka ngakhe
hey
yabo and indebhlungu i answer correct ayikujabulisi i answer wrong ayikujabulisi yabo ukuyeka kuhlupha inhliziyo yakho nengqondo ukuthi yambona nini usakwenza isilima uyabona nini usakwenza isilima yabo angikusho ukuthi nami ngamxolele saqhubeka sahlala for 4 years
eh 4 years ba 4 years
jobe ngenza premarital counseling mina for 6 months so ngangazi ukuthi njoba ngithi ngiyashadelwa ngizifaka kuphi kwangashiwonga ukuthi uzohamba hamba kuphula inhliziyo but kuna akhona ama expectations nama challenges omshado engangazi ukuthi akhona and i premarital counseling yami it was very intense
yabo manake mshingile man ke sibuse kubantu who are not as empowered as you are mentally yaba ifinal njengami nje amabhinqa so walinda ukuthi hayi kusadlalwa ama Olympics e Sydney azothi mase e Greece in 4 years hayi ngizobe sengihamba 4 years
Four years, and ngiya understand ukuthi forgiveness yami inkulu kangakanani. That is why ngiya ngitshela abantu ukuthi imarriage yami did not disintegrate because of isigameko. Yahlukaniswa iattitude yakhe anginikeza yona after isigameko. Eyangenza ngabona ukuthi my forgiveness is being undermined. Yabona umuntu uma ekunikeza iattitude get over it. Ngisho umbuzo wena othola ukuthi usunobusuku obu 3 ulala uphenduka the moment uthola i courage ukuthi boom lethi ngimbuzo avesa na u brush off nje yabo uzizwa ukuthi no ngiyalimali but into eyenzeka wavesa nje ngafica incwadi lasahlala khona ekhaya ayi ethi bengi nayi phambi kwami ngiyayigcina ke lezi zinto imfishane bese kulindele sinomama kusukela ngo 7 kuya ku 8:30 ngicela ukusho ukuthi isithando sami sasijima guys there's a spirit emajimini but angizange ngize ngimnqabele ukuthi ahamba yoqoqa ithayithi le mpaqazayo because umuntu naye and ukujima akuthina sonke sinaleza inhloso as much as amehlo Budlinda ayayibuka izinto ezithile emajimini uthi lapha ku 10 mil ubonzi hey manje hey ngamehle ngqondo ususe mashidi namhlophe kwi lodge sekhiye so angizange ngize ngimiyekise ukuthi lalela because it trust part kwami now is violated uphuma ngo 4 emsebenzini ukusuka emsebenzini uye ekhaya plus the traffic is 30 minutes because
nakubeka lempilo ya normal basically
normal yeah This day ngithola incwadi ethi kade ngilindile noma wakhe from 7 up until 8:30. Namphela sengengihambe ngohlala namagenge ngoqaqa ingqondo.
Yeah.
Yabona. Mhlawumbe ubaby usejimini, ngifuna ukufika esekhona. Ayike mawushadileke kumnandi ukufika ekhaya unkosikazi wakhe khona. Kunemfudumalo.
Yes.
Engingazi ngiyachaza kanjani. Kumnandi ukufika uyindoda ekhaya unkosikazi esefike eqala. Kunokuthi ufike eqala wena. So ngangijahlela ukuthi at least ngifike leyo mfudumalo. Siyilungise lento igcinize iba right. Ngifica i note ethi Uma ubezofuna ukwazi inkinga yethu njengomzali ngihambe naye ngaye ekhaya ngenxa ukuthi ayikwazanga ukulungiseka singazange size singeje njalo ngizohlala ekhaya izilungiseke leletha nezinye izinto ezazenzeka ngizibona ilangathatha khona isinqumo sokuthi siswami uzohlala kini nomphele ngeke usabuyise lana because ngino 4 years ngihlala nawe ngikuthethelele icala elibiza ukuthi kumele ngabe ungikhotha phansi njengoshukela but wena uzonginika iattitude enjene asihlukanisanga isigameko sahlukaniswa iattitude efana nalene yokuthi how can uyazi ukuthi uyazi ukuthi angikwazi ukuyiphekela ngispoiled guys ngakhula namantombazane ngashadelwa at age 26 ngiphekela kahle futhi hayi wa tripod ngikho so le ndlela yokungishiya kumina yathi uzama ukungiqaqupende
imake have you moved on with your life like ubheke sinye abanye abakuthandayo
le topic izo
solisha. Can we have a second party? Can we have like can we do another interview with Usosibo? Umandla, I think we need Umandla again.
We
love for my one of three.
Yeah. I wonder.
Siyabonga kwethu. Umuntu wesilisa ulalele and nomfana manje. Khona umfana osethi hey ngathi ngiyasaba ukushada.
Yes.
Khona umfana manje umuntu wesilisa othi hey kahle. Lo daba engilizwayo ngeke liyangithunuka liyangilimaza. Ungathini ke?
Zo 5 butlind izinto ezingisizile. Angikusho ukuthi angimotivate. This is personal life experience.
Yeah.
Ngicela ukugijima ngoba isikhathi sa radio ngasihlonipha and ngi aware ukuthi sekusele imizuzu less than 4 ukuthi siphume emoyeni.
Yeah.
One, into enjengalena ifuna ukuthi uyithande wena kakhulu kunaqala. Zithande, geza, gqoka kahle, nuka kahle. Ithi mawudlula nje duze kosisi kuthiwa hawo. Yabo kube naleyo atmosphere leyo yabona iyenza kahle. Ba clean. Yabo ngiyogunda bafethu ningangiboni inwele zemasizini ngase ngizikunjene ngisowe sengifune ngidlule ngigunde ngibe clean ngibe muhle njengawe eBoetland zithande kakhulu kunaqala yabo two improve your life uma umusha weyisimo esicishwe sifane nalesi kaDono Matric asikubone phela after that usune certificate esinye isithile esingcono kuno Matric better your life Maka tu ne diploma hamba kwenza degree ma umuntu okhoza ukufunda. Maka tu bricklayer hamba yokwenza ne plumbing ukuze mawakhe indlu ungaqasha omunye uplumber ukwenze konke under one roof
yabona.
Number 3 work on your finances guys.
Eish madoda.
Yabona ama finances akho maye right everything fall into place. Kuthi noma kubuhlungu ungene ebhanoyeni uhambe e Cape Town ufika ulale Table Mountain ubusuku obodwa bese uyabuya ubuya ungconywana yabona ama finances check ukuthi statement of income and expenditure sakho sine surplus noma sine deficit makubiza ukuthi nciphisa indleko or improve kuma income streams akho wenza ngcono impilo yakho number 4 satisfy your fulfillments ikhona lezi zinto uma uzenza zenza inhliziyo yakho ithi zenze lezo zinto. Nazi mina into engenza inhliziyo yami ukuthi yini ukubona ingane zami ijabule.
Oh nice.
Even if it means ngiphathele stick sweet esiyi-1 each. Izingane zami nengane zasekhaya, uyabona. Mangingenayo imali ngithenge sisodwa ngisishaye phansi sibe inhlakanhlaka ngisivule sishaye ulayini nginikeze lezo inhlayiya. Leso smile singinikeza ifulfillment ngaphakathi enhlizweni yami. Okugcina sengigijima. Find a song that makes your heart respond. Umusic unamandla bafethu it heals and kunemfihlo elele emculweni that is why kunawo noma yilupho uhlelo likhona on radio there will always be umusic and there's power in music much better than ekutheni siyoqila kwi alcohol ngiyabonga kakhulu
good to go morning drive coming up next is Jacinta Kovese sibonga kakhulu uMandla Sosibo for joining us this morning I'm sure there will be part 2 and I bet you there's a lot of programs that we need to do around you around Wena and we wish you all the best of work that you wish yourself we are here
wow
hopefully the pigmen let us do radio again tomorrow have a super day we'll put our pictures up as we speak Uzama was live on our Facebook page just in case you want to follow up with this conversation have a super day